galabuna xigta dhigistaal warkaas waxaad kala socoteen VOA Washington. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar ay VOA magaaladaasi ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socday laanta afka Soomaaliga iyo xarumo dhowr luqadood ah oo kala duwan oo ka tirsan VOA-da. Warbixintan waxaa Addis Ababa ka soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Tababarkan oo soconaya muddo shan sano ah ayaa VOA-da u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada Djibouti, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea. VOA-da ayaa qaadatay wariyaal cusub oo ku hadla afafka Amhaariga, Soomaaliga, Tigreega iyo Oromada. Wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadidda tiknoolajiyada casriga ee warbaahinta maanta. Sayan Mustafa waxay ka socotay VOA-da laanteeda afka Soomaaliga, waxayna ka timid magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddo shan sano.
Tababarkaasi waxyaabo aad u tiro badan ayaynu ka baranay oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida sidii loola jaanqaadi lahaa, sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa, sidii maxaa nidhahdaa itigiska saxaafada hore waynu u naqaanay, laakiin qaabka inagu local ben runtii iska hayno de waddankii baynu ka nimid, laakiin siday saxaafada caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay waxyaabo aada u tiro badan oo runtii aynu odhan karno wayna anfacayaan, bulshadeennana waynu ku anfacaynaa ayaynu ka baranay tababarkani.
Askandar Sayru oo loo qaatay VOA-da qaybteeda Amhaariga ayaa u sheegay VOA Soomaali in tababarka wax badan uu ka faa'iiday.
This is a digital media or digital journalism training, but we have benefited a lot in many aspects. In addition to,
waa tababar casri ah oo dhinacyada digitalka ah nacyo badan ayaa la ka faa'iiday. Waa tababar saxaafadeed aanu wax kaga baranay adeegsiga qalabka casriga ah. Waxaa kaloo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay inaan la sheekaysano tifatiriyaasheenna iyo agaasimaha qaybta Afrika ee VOA-da Niguse Mangeshe oo Ethiopia ku soo noqday 7 iyo 30 sannadood kadib. Waxaana hadda fahamsannahay waxa ay tifatiriyaasheenna Washington naga filan karaan.
Agaasimaha VOA-da Afrika Niguse Mangeshe ayaa weydiiyey ahmiyadda tababarkan u lahaa suxufiinta laga kala keenay shanta waddan.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago.
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sannadood ka hor ka tegay. Waa guryo noqosho weyn, macno badan ayay igu fadhisaa. Waxaana dhammaantiin halkan idiin keenay inaan kor ugu qaadno xirfadiina qaybaha kala duwan ee saxaafadda, gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha, telefishinka iyo warbaahinta bulshada. Waxaa kaloo dhiirigelinaya runtii nafurnimada qaar idin ka mid a oo aad ku jirto Cabdulqaadir, adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata. Laantan afka Soomaaliga waxaa la furay sanadkii 2007, waa 11 sano jir un ma badna 11-kaasna, laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin Washington inay noqoto mid ka mid a warbaahinta loogu jecel yahay geeska Afrika. Idinkoo tartan la galay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo nus qarni iyo ka badan Soomaalida la hadlaysay. Dhinaca kalena wariyaasheena Ethiopia hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Waxaana rajaynaynaa in wariyaasheena halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadidda dhismaha hay-adaha dimuqraadiga ah, dib u heshiisiinta iyo horumarka.
Competed with BBC, who have worked over half a century, 55 or 60 years, you have made such a tremendous progress.
VOA-da ayaa xilligan ballaarinaysa qaybteeda Afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhaca gobolka, gaar ahaana wadamada Ethiopia, Eritrea. Cabdulqaadir Okey, VOA, Addis Ababa.